Ngikhafulele ebusweni Wangiphendukele ekuseni Ngangithemba ukuthi umndeni Ngangicinga uba ulikhasi lami Ngikhafulele ebusweni Wangishiye ekuseni Wangishiye emaweni Sobuye Ngangithemba umuntu
Cause I need you now, need you now. Oh, baby, I need you now.